Gima pinyoridore, gima masalite, katime umachalo nadi itineno kadakte. Gima pinyoridore, gima masalite, katime umachalo nadi itineno kadakte.
Kata intineja, kata injadipo, chamra kiparabwana, gima pinyoridore.
Gima pinyoridore, gima masalite.
Alem si beru biro, ngeja ringo biro rapiem.
Big nigga.